Indoma ingoma ngalwamba Weko amani gini Kandu yake kayo Lendombi ya mnijutana Shwele baba Shwele baba Nyakule ya baba Nizomi salomu Shwele baba Shwele baba Shwele baba Nyakule ya baba Nizomi salomu Shwele baba
Senza